asiye na mwana abebe jiwe. Aliye mbali asogee karibu, na kama yuko nje aingie ndani.
Alolewa ndupa kumliango, pa kumliango.
Hakuna sound ndani ya jiji Dar es Salaam.
Au wandu wao kualalaba, kualalaba.
Alone DJ, Baba George.
Alole ngindo.
George Mayenga, NASA Constructions. Wapi mama kundi?
Machine.